Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani ket e kabaruji amen e fulfulde.
Talatare tete lewru novembre hitande 2015 pojjeɗi yamde ƴaɓɓirima sillimaji capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e les maisons de la presse Bamako jottinono ɗo kabaruji ɗo yumar waygalo. On kumpititu wiide kanko horejo ɗum wonono waldinde ɓe noddirta Osiande noddirteɗo John Zingo timmini hono jahol makko ngol le leydi meɗen ndi le majjo ƴeewi hono tiiɗallaji ɗiɓe jogui le nokku o. Bete hande o yiide yimɓeen jaɗoɓe kabaruji ɓe o hollitiɓe du hono jahol makko ngol waɗi tottumbuditongol le majjo o hollitiwide sa ƴeewi wakkati joni o ko yeehi ton ko ɗum feewi sanne. Ɗum wonono guɓe tinñinɗe kaldal e kawral ngal le nogay lewru ɗum woni juin duuji hitande 2015 ɗo Bamako ɗo wakkati joni ɓe gondi e famminede fa kamɓe duɓe jaahaɓe pamminaya hono jaaleñi toɓe iwrito hono kaldal e kawral ngal worrino. Kabaru fiugol ballon le leydi meɗen ndi kanko ɗum wono ekkintinowo leydi Mali ndi o hollitan wiyede bete hande o yiide yimɓeɓe jooɗoɓe kabaruji ɓe le majju ɗum woni faɓe ƴeewa yallah hono Mali hani fiirde wakkati joni o fa yahay ɗum woni waldinde ɓe noddirta coupe d' Afrique nde le majjuɓe coltivide maɗi an hani fiirde e Bosto Wanda le sappo e nayyi lewru novembre ndu retour ana hani wadde ɗo Bamako ɗo le sappo e jeɗɗi lewru novembre ndu sikiraɓe ɗum wono kabaruji mawɗi min jogini o ɗo hande ɓe bisimilla moɗon e heɗade. Kanko ɗum horejo gollejo Osiaɗi hollitan wedo timmini jahol makko ngol le leydi meɗen ndi le majju kanko noddirteɗo John Zingo hollitan wedo ƴeewi wakkati joni o ko ɓuuri fou hasindinde le nokku o le majju ndu waɗi noddango fewde ɗum woni baale nations unis fa yettoyo baale golloje le leydi meɗen ndi ɗe ngala e jeeyal laamu o wi ko ɓuuri fou hasindinde wakkati joni o ƴeewe yalla hono leydi meɗen ndi hani wallirede kibaru ñamduji iɗum ganni wakkati joni o sanne le saha leydi meɗen ndi o wiidu ƴeewe wakkati joni o yalla hono dabareji kani fiirede fa yimɓe ñongitiɓɓe mbi fo e ngeññaji mumen barke si.
E ñalande hande nde Mali ana jetto ko warata e yimɓele ujunaji capanɗe jeegon cottuɓe ley leydi ndi kañum e ko ɓuri yimɓele ujunaji temedere capantaton e joyon goni jonguitiɓe ley leyɗe goɗɗe. Sa ƴeewi ilande basiji ɗi fuɗɗi fa warde e joni ko warata e yimɓele ujunaji temeɗe nayyi e capanɗe joyi goni mbirfuɓe kañum e yimɓele ujunaji capanɗe nayyi mbirfintinama ndenno ɓe yimɓe fuu hande eɓe kasindini e balligu tendiniɗe. Le majjun ACR holliti wiide kamɓe ɓe faabo gouvernement o fa sanne ley bangal tabade sariyaji runde Afrique sagantoɗe yimɓele jonguitiɓɓe ley runde Afrique nde ndenno ɗi sariyaji faaboton Mali heɓa huncana hoore kabaru yimɓele jonguitiɓɓe. Sariyaji ɗi ana heƴani dabareji tendiniɗi wirfugol ɓe yimɓele ndenno USA holliti wiide kañum ana jogani ɗum darde fewde ko wawi faabade Mali ley ɗi tiɗallaji.
Kanko ɗum wono keƴaɗo Osha o ko wari le leydi meɗen ndi komi halni o wiide tan garol makko ngol timmi bete hande o yiide yimɓele jooɗoɓe kabaruji ɓe le majju dow hollitiwide sa ƴeewi golleji kewɗi keeɓi gollede le nokku o caggal ko yettumbutto ko dow hollitiwide wonko yi toon holliti ɗiɗo kabaruji bete hande on yimɓele jeeɗoɓe kabaruji le leydi meɗen ndi keɗe kanko John Zingo ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Samaseku.
Keñan min jeehi tumbutu to classeji ana kewi pep sukaɓe mi yeehi jangguinoɓe dun gonduɓe e jangguinde sukaɓe ɓe gala e école ɗum iɗi wondi e yaade yesso mi yeehi toon clinique dun moƴƴintinaɗo ɗo sukaɓe ɓe heƴere woni e muɗum en mbawi jaɓɓede ɗum fuu ana holla wiide golliji ana wondi e yarde yesso noddagu mo gaɗɗanmi fewde e walde adunaro Allah ndu ɓe ballira o ɗo golle jawdi ko yaawi ministre kumaniɗo kaba rumende kañum e hoorejo ministre en kañum e min e hooram min fuu min kolliti wiide minen jigui golleji jokkite banggal jaaliñi ɗo min jeehi fuf minen kaaja gollidinde e jaalini ɗi fa yimɓele ɓe mata nafa jam e deƴere.
Sakiraɓe ɗo mbali netiri mijoji mawɗo e hollame bembalande ngal min noddirta phase Facebook ngal tiwde ko foti yimɓele capantato ɗum woni cinñiɓe kaldal e kawral ngal le nogay lewru juin nduɗo Bamako ɗo wakkati joni o kamɓe gondi e famminede fa kamɓe duso ɓe birfitiki le ngeññaji mabɓe ɗi tawa ɓe mbawi famminde hono yimɓele mabɓe gomɓe toonɓe ko tongguile kaldal e kawral ngal le ngal ɗo kawritangal dow e ngal hani wadde ɗum wonono balɗe nayyi ɗo Bamako ɗo lanniɓe kalde kawritangal ɗum wono walde ministrema hokkidiri juuɗe dialogue centre humanitaire keɗe ɗum woni kanko Ridouane Ag Mouhamed Adi o neɗɗo sema ko haali dow hen dow faccitago barke sise.
Sema plateforme kañum e gouvernement o fuu wondi daande ɓe piidi dabareji kumaniɗi famminde yimɓe dow ko talkuru kaldal e kawral ngal saawi ko ɗum ana wawi sabimbinde hooreɓe baale ɗe fuu hemda faamu goto dow ko talkuru ndu saawi ko wawi dun laatade sababu kamɓe pamminaɓeɓe ɓe keɓa ɓe famminoya yimɓele gonɓe ley sahal leydi meɗen ndi oɗo golle ana wawi hokkude yimɓe peeral ñiɓugal dow ko talkuru ndu saawi ko pelle ɗe fuu ana heeƴa ley jande nde. Sema ana ɗon plateforme fa yettoyade e gouvernement o homo fuu e amen heeƴama e ley jande
wonon kawrital ngal be noddirta COP 21 li ngal do kawrital ngal yo wat tan holitin diwidi no hawaluji kani worude li adnar allandu le majju ngal do kawtel ngal hani wadde to pori to le leedi France ndi le chapantati lewru novembre ndu dun timmay le 10 lewru décembre le majju wonon kanko kedjaado bali union européenne le leedi med indi bete hande o yide ministre kumini do kabar hawaluji le leedi med indi be holiti wi wakkati jono leedel dan kuncin dun wonon leedel mede ko he jaati no hon dido kabaruji ngori dun wailtinde o hawalu kede kanko noddirta alen holi vilo ko halido hen do foccitango barkesise
c'est vrai qu'il y a une
ngonga jati ana hani ko anden wiide kabar o ana certifasanni sabi leede kurde ana ton jogiide usine ngaji bonnoji awaluji di tawe leede yogaji ana ton de ngala usine de leede torraji wailitigol wakkati o buri torrude den menen meden paami sugulla leede yogaji onon leedi modon di worrin dum wadi so menen pabotobbe meden anniyi landinde heejoji pabotodi leedi modon di ko buri fu horsude e le majun dum woni jaabuji kemteteedi taggal jonde parinde ko waawi laataade sababu landinde golleji kumani di mottude jawdindi adiji ngaran wade e le majun ndanno menen leede europe de ndemen adi fu men
jottina
wallitinde wittan wono kawrtal mangal kangal wadde do bamako do ayangal wondi laninede ile kenen leedi meden dille don du golleji di gondi e jokkitede bete hande holitaabe don dunke ande kanyen ngadi kawrtal mu en bete hande kanyen ministre ngabe leedi ele janaide kawrtal ngal ngal hani wadde don alkamisar waror de do bamako do le majjundu be kollitibe do dunke ande be jaw yolohno be cekirtile hen ati faaje gal musaddaaji ko hani wattede le kabar hawaluji leedi meden di so kawrtal ngal bami faawdi to france to le majjunke de don kanko no dirtede madame li fatuma kane o ko halido hendo faccitango Muhammadu Samaseku
aujourd'hui nous sommes
hande o minen tawal le kawrital ministre en kanye e president nabe woni faanda mudun faamin ewto ko hani hollede le kawrital kanigal wadde le lewru decembre ndu njowigal do hawaluji joga e halaji di fuf yowoto no wattu wondi e wailitirade kanyum e fa yiriwere wada do mayo ranewongo fadde hande yottade dunke en ande golli do majjum ko be hani hollitinde president nabe fabbi jango le habugol no wattu walitito leedi malindi yahi yeso hejoji jaati ngadama hen laamu jabindi milliarduji kewdi dun wadama hen
kanko do wono ekintino fiobe ballon le leedi meedindi mom noddirta alliance res bete hande o yide yimbe el jadobe kabaruji be le nokko holitibe wakkati jono no kabaruji di ngori ko mali hani fidude e bosto wanda ko le majjo holiti wirsaaje wakkati jono wottana billiribe sanne sabi de mali hani fidude bosto wanda le 10 e lewru novembre do so laado jabi dube mirfitito do bomo ko do be pida kasen le 10 lewru novembre do e tawede fu kanko alliance res o holiti wido mo milino milo foti fu mali hebale hen galu kede ko hali do en do foti tan Muhammadu Samaseku
premier match le 14
kawrital arandewal ngal watte nyande 19 lewru ndu to San Francisco Town der Botswana kawrital dido wal ngal te nyande 17 gabamako ga so nokkuji goddi non dum wawa ka jattede hono kawrital le gubal goto latto hono kawrital mo sariyam woni jahol e garul le wattu billido dum wadi so min ngadi ngal kawrital kanyum dun billido sanne dum woni iude Johannesburg yaade Botswana golore timata don wartude bamako landinde wargul mabbe gamme den ga e sago amen ka so wattu o yaaji non burani min hewti dun lataaki non min basata furude no dum fuccirani
fa hande keddote kabaru ballon wakkar jonay jahan faato silito do wona fiobe ballon leedi ndi le adnar allandu fu dum woni be ngala hono dubi 17 wakkar jonay mali andi be fiidata dum hono jinnaaji bodidi di belgique di be kani fiidude le majjun dubbe kollitiwde sa jey mexican hani fiidude e nigeria mali ana hani fiidude dum hon le jeylor novembre so laado jabi so bami fa no ga yande yottik sekiraabe tinnaden jalten yewen yalla hono bawden jinginirde jaga bule mali de
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
grabe jeven yelo ne les réseaux ngaji tobe kolitiwi do nono kirsobe ngombe to tumbu tobe wayan kobbe ko be ngatno murter mabbe de kenya ko bete hande be imini murter mabbe de le majjo holitawe do nono dabaj mabbe gujjuno toddi fu kenta ma fa nokko no dirted a huni idum do woni le lamu tumbu to le majjundube kolitiwi nangi tobe dido dabaj gubbe no tirtod azawa de kanyo gubbe no tirtod platform de be totama dabaj mabbe so yuruto en gardan faado kuccala do bete hande do won sukaabe jangobe lekkol jande hakkunde re yambe jaltitor bete hande be gandi academy ngodo to kuccal to holitinde metti mabbe wakkati jono ko sukaabe baawa iwdu le lekkol mo njidi so njahale lekkol goddo le majjundu wakkati jono be gandi gonginaale fewdo do won yimbe al academy be kolliti wir so nibe ittay don be ittay ton dido anniyaji tan be jokkitito mutere mabbe sen wuruto en gardan fa do kuli korodobe kuli tiwido hono kabaru kam mojudi ngori fa hande no dum hatta hono demangal yarde yeso to kuli koroto dum e tawede fon yimbe le gombe tombe kuli tiwido ko kam mo wonde tobude ko fa hande dum hatta be fi hebude hono ko be anni yiko le majjundu dum hono kuli timbe odo kabaru suudu dum won wondu ton humunidu kabaru demal be bi ka do e tawede fon yimbe le dum wonon demobe haburi mo gombe tombe dum hulbini sanne ben tinnon dewa dati dibe kani hokkude dum en din wuruto en gardan fa do kaydo hulitan wed wakkati jono projet keso bangi to kaydo o do projet fa be jeyel hono be kani hunchande hore kabaru hono wattu wonde e waylitirade le majjundube jeyel hono be takkirto wakkati jono hono kasaraaji ngadoji to wakkati furbi o do projet an hani jukkitede dum hono le lamu motto kani le lamu kaydo e bamako do dum hani wadto ko yaat lebbi jetti kal musaddaaji ko hani watte le hen ko do an ya fa e milliardoji nay cfa sey wuruto en garanti minire fa do narado dum hono mangal pade gombe tombe fa yottoyo yimbe le lamu ko be gombe to naratobe hulitaabe be ngadi ton kawrtal mabbe wakkati jona faabe jeyal hono be kaani haybirde yimbe le gombe tombe kanye e jawlele muyen le majjunbe kolliti wid wakkati jona sa jeyi do hono garde gombe tombe be bi e bi joggi tiidalaji hedo won dido tiidalaji be bi kaako ko be ngala se kira do katte nyalom hande kabaruuji meede di hollitindi wid ta wakkati jona watto nangiri en juude wajibi tanen jeewa yalla hono bawde hettinirade yotere meden de